kufkino halgacayl wadaago kalsooni suraaco layda wada ka barayo kaftama yeegaan markaan laba kufkino halgacayl wadaago kalsooni suraaco layda wada ka barayo kaftama yeegaan wabako maran kaytke chaayl kaar yalla igu keena kababa nidaahda mise wabako maran
kali ahanti raisiyo ko gedale kamasu duriye markan kalintaadu taay wa iskaashiye inna kali ahanti raisiyo ko gedale kamasu duriye markan kalintaadu bi man arkaba ankal gacay la heesay kala bi man arkaba ankal gacay la heesay urdalay ga kiciya umiga kal gacal baan la kulali raqda mise waba kaligay dalayga kiciya umiga kalgacalba la kulali raqda mise waba kaligay
Shada la tosa
gari kawayo gogosho kolbana nisu turan kwasha la tosa kala deri deni o kalga ayn la gesa kala deri deni o kalga ayn la gesa Urdalayga kiya umiga kalga alba la kula li rahda misi wa bakali gay Urdalayga kiya umiga kalga alba la kula li rahda misi